matungo matakuru imamata konibitoze arafite byose yigirina mabigose ati data data mubyeyi wabyaye kirumi byanjye singishaka kugenerwa nawe sinshaka kwituma na wawe sinshaka no kubi wawe nihera umugabane njyende mbega umwana wahisemo nabi agahinda burya nikica umubyeyi arababara cyane yo umubyeyi arababara cyane ayi ayi umubyeyi arababara cyane ayi ayi umubyeyi arababara cyane
Tujeseyo tuzivuge imyato